kuwe buluzo Iva na kwa kuri mi omo nam wo Aro wa mba kwa biago Aro wa mba kwa biaye Mopu kwa di ma o kanyi jibyo Jem Abba Akachukwu n'edumo n'ụwa 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 Akachukwu dumede unamago umigbo Akachukwu n'edumo n'ụwa Omonem kantuta zina musu olu webia Egwu kwelizi kwanwa Nyabeku no nyilinkili Egwu akalo wamo n'ụwa Maka na munachi muyipa Egwu anakaroya oya anakaregu Munachi muyipa Munachi muyipa panegu Wanyabu egwu anayoro mari Maka na obia munobi nkwo n'ọnụ Maka na obia munobi nkwo n'ọnụ Oh Akachukwu n'edumo n'ụwa 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 Omonne mo n'onwela ajụjụ mma juo Ndị Igbo be anyị onwela ajụjụ mma ajụ Onwele mgbe mmadụ nche ya lụsụ n'elu Wọbụ ajụjụ anyị na-ajụ Onwele mgbe mmadụ nche ya gbasi ihe ọma ji puo Wọbụ ajụjụ anyị na-ajụ Mebe ụwa ka isi bịa Ajụ n'ụwa n'ike Maka na ngosi Chukwu si n'igwe Amala Chukwu na-esi n'igwe Ngozi Chukwu si n'igwe Mmeso ma Chukwu na-esi n'igwe bịa Ka anyị weli nwayọ ka anyị mee ụwa ka ọ dị mma Oh Okwu a na-ekwu ka anyị na-akwụ A na-ekwu m ka m na-akwụ Dibịa akwa nọ n'akwa aba Ọkpụkpụ ebe a na ọ na-eyi akwa O mee mistake Ma ya bara na bụ eyibe akwa E mesie O ga-eyi ntọ nta akwa Ijem, ijem, ijele, ijem, ijeko, ijem, ijeko, ijem, ijeko, ijem, ijeko Haba! Onwele ka anyị ga-esi wee mee n'elu ụwa Ka anyị ghara ike n'Olise Chukwu Chukwu bụ isi mbido na njedebe Chukwu bụ ọma ama amasị amasị Ọ dị mma ụmụ ka ike n'elu Olise Ọ dị njọ ụmụnne m ka ike n'elu Olise Onye tetụla n'ụtụtụ onye kene Chukwu Onye mpụsị anata Nyake na Olise Chukwu Olimado Chukwu amala Chukwu ọma Omala dodo 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 Amala dodo Chukwu amala Chukwu ọma Amala dodo 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 Amala dodo, Chukwu amala emekelimo. onye galowa daddy
aka mu di nenu
olise jom jegojo jom jegojo jom
joya jo obia igba
solo
jom 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 jom
haba
aka chukwu ne dumo no wa
akachukwu 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 ne dumo ona amago omo wa
akachukwu ne dumo no wa
kije abia kimwa
kije
aja
oyo 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 haba
ijom 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 ijom
wow ijom na ndi kotonu e ibom na ndi kotonu o aronwa mbagbo nye nwegu nebe o omonam eja na bizi je o kayina je kanyina na o ebala nyina ebe eja na bizi je
ijom ijom ijom
haba ijom na ndi kotonu e ibamu na ngi kotonu o nani na nyijelegu na kotonu anyi jelegu kotonu on the way going ebenebe ebuwe ebenebe ebuwe mwanyi jilo seme boda o omunem ife dinu lerike polisi va baloba o polisi va baloba o kosomu va baloba nuzo ndi kosomu va baloba o immigration baloba o ndi immigration va baloba nuzo wetinyeli nwanneme o ndi di aso a na akpota si fosu eja na bisi je ije mu na ndi kotonu ebe na be ebu ọnụ o onye jere igbe ka igbe na-ebu o onye gwala ọgwụ kọgwụ na-atụ o arọ nwa mgbagbụ eji ma ọvọ mụ n'aka ndị migration kwụsị anyị anyị kwụsị o mana onye mọlụmụ onwele na nnewi ọ na-agwa mụ onye a ọ bụ onye igbo nna sụlụ ya igbo ọ na-sụlụ m oyibo nna sụlụ ya igbo ọ na-sụlụ m oyibo onwele na nnewi wewe iwo onye kedu ndị jesụ oyibo ọ bụ onye igbo gị bụ ọ na-sụlụ anyị oyibo ire nwanne mele nwanne n'ụzọ anyị na ebe abụ onye yoruba bụ olu moto gata lute solo nwanne yoruba susi anya nwanne pasi anya onye igbo na onye igbo wee rulu onye igbo na onye igbo rulu n'ụzọ maka ego oyibo ife nwanne mele nwanne maka ego oyibo ife nwanne mele nwanne alili ebu ome anyị na ebe abụ o onye wụsa bụlụ moto gata o lute paaki ya sobe nwanne ya ya na nwanne kparịsịa ọbanye moto naba o nna wonda jụwa nwanne m monwele ife mmele ihe o anọ m ebe a onye yoruba bụlụ moto gata mkpọ nwanne nwanne paasị anya o mụ na gị na ebe a onye wusa bulu moto lute pake moto ya kenesie nwanne te na moto gaba mo na gi na eba o ife nwanne mele nwanne o mo na bugo ife nwanne mele nwanne o. Messily, Debe Kudunu. What do you go for, Kesidi? What in mouth is a gatoji? What in jaw is a gatoji? Where can you give a taco to me? Niposilica, on your bona nasigo. Baby devil, Papa Chico, you can deep. Waburoga. Madeju anyi tiwa ipa o anyi tiwa ligo e ba mo na ndiko tonu o oh. Amara chuku sinikwe o amala chuku duwe mo ngozi chuku wusa monari o Amalachuku wosamo Ngozi chuku sinigwewe pia
Amalachuku wosamo nara
Amalachuku duwe mo
Amalachuku wosamo nario.
Ije nu wadobu o Ganja ke no yi mama o Chief Chide bele o Agusi ebe o Onyoma o CEO Adimo Motors Nigeria Limited Oyimu akubilo Ezo yima akubilo Yezi unwasi ilu ala bebya o Ilu ala ni dato not Ni mi mo state Oyimu akubilo Ezo yima akubilo Nyana loli yao Chinye li wanyo amao Chinye labu siyewe Ana ala nazo mwao Ala nazo mwa wanya demao Ala nazo mwa wanya omao Adano ya deleke mao Yedi mangezo yime Chief Weli sebo chite Uzu abu o Uzu wanu nobu Oye makuchi yele mwata o Uzu abu o Ivi imele mune nuwa Nyaka nne nyeke na o Oga deleke mao Uzo bone gade Chief Christian Yezimo Oji generate moko Ilu siela di bo Nime promise landi Ikudo Oji generate moko Christian Yezimo Oke mongu no joto Dalokwa Kedi maka Listen as a bow on your mind, ego chies, eh? Ego chies, and he meant Baku. Ego chies, eh? In the mochi and I yet can now. Oh, even my winner, Samuel, who yet you lucky shadow. If we've never been over, I won't know my lane or so. Ezo yemo waga dele gemma. You're gonna teach a monarch in a bobo. You're gonna teach a worker man on a kidja. Oh, on your corner, yes, old. Well, I don't have pocket. What goes easy, Nana Babu. Woko sisi na namba ku woke mmanwo ado gwe o wo lu onyoma o onwele kanzo soyi me chief udoka o oke kapako obi je ibe bi na mili obi na si Anyama nega delele oh. Yege na denia Obi ya Obi na nopa Obi ya Obi yo na nopa Yezi wane mu Gedi maka wane ge Wachif unkopa nine Ndoma o, mbana line kene o oh. Chief, demiani o Ife sinachi Oyima gubanze o, anyama o Wewe lugo mo Wewe lugo numu awulu Yesi bom made amaka CEO Wobi na ti tight Nigeria limited yo Threat yeah Forwarding and warehouse one way to go bodoguo Anyama, mwa welu go yemo, mwa welu go numwa wolo, mwa mwona gete na mma o, oyemo. Amala chiku sinigwe o, wabona chuchacha o, masaburu dene, ive melebe mwa, oke chiku Patrick, mwa suwa o. Oyemo agomba noka o, Agomba ndoka Agomba noka Nyabu Ebubu mayomu Kingdom Nyadi ni mogo doka CEO Senators Designers Nigeria Limited Agomba noka
Agomba noka
Agomba noka eh
Agomba noka
Ebubu mayomu
Agomba noka
Ebubu baby